I even a cinch of vibes.
Hey, yo, that girl chosen. It's about that time.
Yeah. Red Sammy Laser.
Kuchituti Yesu ye komanda, tuli wagulo mulaba tuli anda. Dinetenda lirabanga thanda, moyo mutukuvu ya tubazi oda. Tetuzi nagari agasunda sunda, jali tuli ba fasti boni. Tetuti akazi benezi drone, my god my messiah seated on the throne. Bulamu bunyo mateyampe la kuloni, ashua rensibia kwiso bando wekweke. Jatulo buloko zi osirike amoke, singa nafunye kucheke. Before we go for a commercial break, manya life is less, full of mess. Bana banyu me forget about that, inaya for your case, no time ya Jesus. Mupati,
party,
eno
mkanisa tukuba pate kubati.
Baise tukende, mwe.
Mupati, party, eno mkanisa tukuba pate kubati.
Tukende.
Mupati, party, eno mkanisa tukuba pate kubati.
Baise tukende, mwe.
Mupati, party, eno mkanisa tukuba pate kubati. Watu de yambalengato tugenda mu kanisa kusula mungato watu baye tugende mu chote mizimu tujikutuleji vene muliato mumasoka tunatulibana batatu vimbe Yesu mwale muliato obutukilive zono ngato zetunywelela mu paka mu biloto watu gukubate tuma mu muzanyo Yesu mwana yatu tukamunda nyo ne kabaka Daudi ya muzinila nyo na ye namuwa omukisa ate munyo zene byo kuimbe besibimanyi nyo zinila Yesu anti yampa nyo Leviki soni nawe kulabieko nabaloko lenga muzina chikibombe.
Baise tugende.
Mupati pati eno mkanisa tukuba pate kubati.
Baise tugende.
Mupati pati eno mkanisa tukuba pate kubati.
Tugende.
Mupati pati eno mkanisa tukuba pate kubati.
Baise tugende.
Mupati pati eno mkanisa tukuba pate kubati.
Mupati, 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 m